One incredible. Mo City. Eh. Wah wah wah. Wah wah wah. Eh. Wah wah wah. Kill the dog.
Yeah, yeah.
Such a remarkable sound.
So wakati niko pande nafanya yangu na wana Equatorio Kapikabana kapita msichana anaivutia kiaje na waza vile ntakiki kama Mr. Miyagi Karate Kid wa rap kipi kwa wapi na sitaji namba ya sim baby nipe nafasi lady anatikisa kama new school vile amejaza anatikisa kama tupu sambaza habari toa visa kwa mashushu wambie uno hangover amekwisha kwa kasupu yeah. Na nimekwisha kwa kasupu kiongea huwa nafata unaweza nita kasuku yeah. So baby ni vipi mini kipele chango na mikuno wengi haidhipi Tanzania Dar es Salaam bila kiki wambie wakwache kwa kuwa umetaka hiki
Johnny wewe tu minataka unielewe du
baby. Yeah.
Johnny wewe tu minataka unielewe du
baby.
Yeah. Watoto wajuzi wamekua, watoto wakuzi wamejua hundo mtokwa kutusua ila hali ikawe, habari igawe kwa wenzio waelewe ya kwamba nabari nawe. You the only one in here looking right, you the only one in here looking like. Uko poa, uko sexy, uko fresh, ukini checky, you the only one in here looking fine. Hey, na hii ni wewe tu, na inaitaji unielewe tu, hebu unielewe du. Bad boy kama Didi, na bidi niwe speedy, ili wezelewa news, yeah. So baby ni vipi mini kipele chako mikuno wengi halilipi Tanzania Dar es Salaam bila kiki wambie wakwache kwa kuwa nataka hiki
Johnny wewe tu minataka unielewe du
baby. Yeah.
Johnny wewe tu minataka unielewe du
baby.
So ni vipi bibie? Unaonekana uko vyema na mie. Haya ni yale nilitaka nikwambie. Yeah. So do I gotta say it twice? Or do I gotta say it nice? Sing it for me.
Johnny wewe tu mimi nataka unielewe du.
Baby. Yeah.
Johnny wewe tu mimi nataka unielewe du
baby.